Wanyaga nyaga Wabishobora na wabiroroshe unataka niseme
sema
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 unataka kontina Unami tuagira ahindura mateka.